waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Xanuunka hargabka ayaa ilaa iyo hadda sanadka cusub waxaa u dhintay 27 qof, iyadoo la sheegay inuu laba laamay tirada dadka xanuunkani uu ku dhacay bishii May marka loo barbardhigo bilihii May sannadihii hore. Iyadoo hay-adaha caafimaadka kala duwan ay soo saarayaan digniin ah in sanadkan hargabku uu aad uga badan yahay kuwii hore. Si loola tacaalana gobollo ay ka mid yihiin Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia, WA iyo Tasmania, ayaa gebi ahaanba ka dhigay lacag la'aan in tallaalka fluga la qaato. Haddaba waxaa studioga magaaladan Melbourne nagu soo booqday Dr. Umar Salaad iyo kalkaaliso Faysa Mahad oo aanu ka waraysanay bal hargabka sanadkan dadka u nugul iyo siyaalaha amarkaasi laysaga difaaci karo. Bal in yar sanadkan waxaa la tilmaamaa Dr. in hargabku uu aad uga badan yahay sanadihii hore, maxay taa sababtu?
Hargabku sanadihii hore uu ka badan yahay 2 sano la soo dhaafay, sababtoo ah si markii loo fiiriyey 2 sano la soo dhaafay badankood waxaan ku jirnay lockdown oo waa xirneen, dadku koronay ka xirnaayeen oo dadku isku ma tageen, isma dhexgaleen. Number one taasaa ah main reasonka koowaad. Midda labaadna hargabkan waxaa keena dadka safrayo ama dibadda ka imaanayo ayaa keeno. Marka 2 sano la soo dhaafay Australia sida ognahay dad badan oo ajaanib ah ma soo gelin waddanka oo waddanku u xirnay, sidaas darteeda waxay keentay asbaabta saddexaad waxay noqon kartaa dadkii oo guryaha ku jiray oo koroni maxaa la ahaa koronaha laga cabsanayay coronaviruska cabsidaas darteed dadka hargabka kuma dhicin. Marka sanadkan markii dadka isku tageen qabowgina imaaday, dadka qaarna difaacooda aad u yaryahay ayaa sababtay inay aad u bato sanadihii hore kasii bato.
Waa gartay Faysa, hargabka calaamadaha lagu garto maxay yihiin oo maxayse uga duwan yihiin COVID key oo kale? Dadka laga yaaba haday calaamadii dareemaan inay isku qaldaan keebaad qabta labadooda?
Haa, horta way labadoodu way isku yar yihiin, symptoms koodu isku dhadhow yihiin, laakiin waxaa kaliya lagu garan karaa waa inuu qofku test qaato COVID test PCR ama RAT. Marka calaamadiisa waxaa ka mid a inaad jir xanuun, maxaa la dhaa cunaha ku xanuuna, qufac badan, laakiin COVID-ku ani January wiigu dhacay in yar buu ku kala duwanaa oo COVID-ku fever, yacni qandhayar iyo qufac badan iyo adu marka 2-3 days waad ka runaanaysay. Laakiin hargabkani wuxuu iminka sanadkan aniga xataa hargabku igu dhacay last week, wallahi COVID-ka xataa uu ka darnaa qandho xanuun badan, jir xanuun, qufacan weli go-ayn ilaa even xataa markaad kadib 1 week dhan ku haynaya oo long time long lasting ah.
Waa gartay Dr. Umar, digniinaha aad bay isaga soo daba dhacayaan hadda meel badan oo idaacadaha iyo telefishinada iyo in digniino badan laga bixinayo, maxaa keenay digniinaha sanadkan? Sanad walba xilliga qaboobaha hargabku way yimaadaa.
Sababo badan ayaa jira xasanow, in idaacaduhu dhakhaatiirtu dadka ku takhasusay cilmigan caafimaadka inay aad ugu hadlaan sanadkan, sababtoo ah fluga mar walba wuu ka duwan yahay, maxaa ladhahaa season walba sanadba sanad kale wuu ka duwan yahay, strainka waxaa ladhaho nooca waddanka soo gala uu kala duwan yahay, xataa iska dhaaf Australia gudaheeda gobollada Australia ayaa kala duwan cimilada dartood. Marka maadaama dadku ay qaateen talaaladii maxaala COVID-19-ka oo waxa ilaaha deertaan qaato aysan jirin talaalkii cudurkan hargabka ah, dadku waxay isku malayaan in talaalkii COVID-ka la qaatay inuu ugu hortagayo cudurkan hargabka ah. Isku mid ma ahna qofka hargabku iyo coronavirus-ka way kala duwan yihiin, laba cudur oo kala duwan, laba virus oo kala duwan ayaa keeno, sidaas darteed dadku u malayaan number one qofku wuxuu isleeyahay kuguma dhacayo, saas darteed dadka isku dhexgalaya. Waagi hore qofku markuu fluga ku dhaco jirkiisa difaac fiican u lahay, waayo qoraxdii aan qaadan jirnay iyo vitamin D gooda iyo immune systemka difaaca jirka aad u sarreeyay, maadaama guryaha lagu jiray ee dadku ay maaska qaadanayeen kumuusa dhicin badankood, dadka maysan exposure kuma sameyn oo muusa ku dhicin. Sababtaas darteed ayaa waxay keentaa dartaan in ay dad aad u farbadan oo cudurku ku dhaco si fudud dadkuna ay isku gudbiyaan, maadaama hadda la isdhexgalay oo qof ka xirin uusan jirin.
Waa gartay Faysa, khatarta ugu badan yaa wajahaya markay noqoto hargabka dadka ugu nugul oo ay tahay inay ama iska talaalaan ama ka diyaar garoobaan ama iska ilaaliyaan yaa wey
and that ko wa wayn ka 65 plus lixdan jiray lixdan ay kontan wixii ka weyn and hooyada uur kale ciyaal ka yar oo dadka immuno compromised oo xanuunada conditionada qaba lak asthma kale and dadkaas way inay talaalaan flu shot ka qaataan waa muhiim weyn
waa gartay dr gudahan chaaliyadeena markaa fiirisid sidee bay ula dhaqmaan hargabka marka la fiiriyo australia ama qaboobaha talaalko kale ma iska talaalaan maxay ka aaminsan yihiin talaalka hargabka
runti xasanow chaaliyadeena soomaaliya oo australia dalka australia degan badankood maba aaminsanaba talaalka hargabka oo in yara qaadato dad yara aad u qaato dad aad u farayar oo laga yaabo dadkaas inay shaqooyinka meelaha ka shaqeynayaan darteed sababtood ay u qaadanayaan laakiin marka community-ga si general ahaan caam ahaan guud ahaan u fiirisid dadku ma qaataan oo maba aaminsanaba hergebku laakiin waxaan u sheegi lahaa umadeena dadkeena walaalaha Soomaaliyeed hergebkan inuu keeni karo qofka inuu isbitaalka dhex galo hadda hadaad fiirisid dadka waxa looga digayo oo khubarada cilmiga caafimaadka ku takhasusay ay u qeylinayaan waxa weeyaan in isbitaalada ay buuxsamin waxa laga yaabaa usbuucyada la soo dhaafay waxaan aragnay in qof markuu waco GP-ga uusan appointment helin ama ballan uu ka qabsado wax walba ha ahaatee sababtoo ah dadkii hargabka qaba ayaa meesha ka buuxa iyo dadku hargab kaliya ma ahan qofka haduu xaalad kale oo caafimaad uu qabo sokorta dadka qabo wadna xanuunka dhiigkarka dadka daawooyinka kansarka qaato oo immune system-kooda difaacooda aada daciif ku yahay haweenka sidii faa'iis u sheegta urka leh oo aada u tabadaran dadkaas markuu ku dhaco xaalad khatar u gaarsiina marka dadkeena Soomaaliyeed waa inay ka hortagaan cudurkan waa cudur khatar ah dad badan u dhiman kara haduu hergebku kugu noqdo pneumonia ilaa hadda waxaa la sheegay 2019 kii 3,300 oo qof u dhimatay markuu hergebki pneumonia isku bedelay marka sidaas darteed hergebku khatar badan u leeyahay in waxa sheegay laga hortay kali kiina waxa weeyaan in dadku ay talaalka qaataan difaaca jirka ay xoojiyaan laba shay oo difaaca jirka ku xoogsami kara and systemka jirka laba uu kala qaybsamaa waxaa jiraada innate immunity iyo acquired immunity difaac banaanka laga helo iyo difaac jirka oo sameysmo hergab yar markuu ku dhaco ma laga yaabo inaad difaac xoogan ah heshid only waxa ku heli kartaa qofka inuu talaalka qaato ama si xun uu dhaco marka qof nafsadiisa khatar gelinayo ma lahan oo sugayo ilaa hergabkaas inuu dhulka ku rido
waagartay faysa horey talaalka dadka uga wacyigelin jirteen talaalkii covid-ka marka guud ahaan marka bulshada Soomaalida hooyooyinka dadka waaweyn ku dhex jirto sidee bay u arkaan talaalka ma qaataan maxay ku diidan yihiin haddaysan qaadan guud ahaan kan hargabka ha noqdo ama kii covid-ka
horta aniga Cumar waxaan ka shaqeynaa meesha oo talaalka dadka wacyigelinay inay talaalka qaataan especially last one year dhan ana Cumar ka hor yar baan ka shaqeynay meesha dadkeenu Soomaalida aad bay u diidanaa marka hore because waxyaalihii ka soo baxayna covid vaccine-ku waxaanu waxyaalo badan u keenaa ilma dhale in qofku dhalmadu ka tagto inay xanuuno badan in lagu dhimanayo in the next couple of years marka waxa muhiimad weyn waxaan bixinay ilaa 10 badan san dadkeena oo you know anal death badan in the community logo arkin and marka flu shot kan waxa I think dadku way ku diidan yihiin because ma waxa ku jira ma garanayno waxa laga sameeyay marka ma anagu risk ma qaadanayna bay yiraahdeen
waa garta sidee marka arintaas looga qancin karaa dadka
always dhaqtarkaaga la tasho and just doctorka aad aaminsan tahay iyo GP u tag tell him you know should I take vaccine come on got time so in skadaya always markasta health professional kala hadal and at raskareen wax Facebook ama Instagram lagu qoray and because waxyaala aan jirin bay dadku iska qoraan marka always health qof or professional kala tasho
waa gartay doctor inta bad caadiyan dadka caadiga talaalka lacag baa laga siin jiray laakiin waxaad moodaa maadaama sanadkan uu aad badan yahay gobolada intooda badan inayba lacag la'aan ka dhigayaan marka waxaad ku dhihi lahayd dadka hadduu hadda lacag la'aan yahay qofkuna u baahan yahay si uu isaga difaaco hargabka
runtii waxa la heli kara ma ahan ani waxaan xasuustaa 2019 iyo 18 intaba inta baxay aan GP-ga tagay ayadoo lacag ah qofku u qaadanayay marka maadaama hadda dowladdii ay dhahday qof walba GP-ga tago ama dhakhtarka tago lacag la'aan uu ku helaya waa fursad aan la heli karin cudurkan socodana hadda oo aa u maleysay dadkan hargabkan inuu corona ka daran yahay waxa kaliya looga hortagi karo qofka inuu talaalka qaato si difaaca jirkiisa u xoojiyo dadka u nugul aan cudurkaana oo aan la noolnahay bulshadeena inaan ayagana aan ka hortagno si khatar u gelin ilmaheena caruurta waalidka hooyooyinka iyo dhammaan dadka bulshada ugu taagdaran kulli si loo ilaaliyo qofku wuxuu ugu hortagi karaa kaliya inuu talaalkaas qaato
waxa laga yaabaa sidaad sheegtay dadka lagula talinayo inay talaalka qaataan waxaa ka mid a dadka 65 sano iyo ka weyn dadka xanuunada qaar qaba sida doctor cumar uu sheegay sanadkan haddeer bilowgii ilaa hadda 27 qof baa ku dhimatay marka dad baa weli u haysta waa hargab uu iska baxaya marka dadkaas maxaad ku dhihi lahay dhibaatooyinka uu sababi karo iyo in xataa dadka kale ay u gudbin karaan ama shaqooyinkooda aysan qabsan karin hadduu kugu dhaco
Yeah, always in protection waxaa laga helay in talaalka la qaato iminka waxaa la sheegay dadka badana u dhintay inay dadka oo 65 ka weyn yihiin ama dhakhtarka u galay hargabka dartiisa marka saa dadka inaga iyo dadka inaga yaryari dadka inaga waaweynba aan u protect karayno waa inaa istalaalno yeah, dadka u dhintay horta And 2016 waxa u dhintay fluga 273 2017 181 2018 baa u yaraa oo 148 ahaa 2019 uu aad buu sareeyo 900 iyo wax buu ahaa 2020 uu yaraa maadaama covid jiray 36 kaliya u dhimatay 2021 wax cidna uma dhiman bay leeyihiin marka la eegay marka 2020 uu ka duwan yahay 2022 uu aad buu uga duwan yahay fuliyaashii awal jiray oo aad baa dadku badan dad inta badan xitaa shaqo noqoto dadka badanaan arkaba oo amsiku xanuunkii hargaba ahaya buu leeyahay weeksan dhowr week shaqo dartii ama iskuulada uga fadhiisanayaan marka saan inaga dhan isku aan isku protect garayn lahayn istalaala saan dadkeena waaweyn ee vulnerable ka u ilaalino iyo inta xanuunsan
waa gartay guud ahaan tutore marka hargabka laga soo tago arrimaha caafimaadka iyo u tegidda dhakhtarka iyo isbaaritaanka iyo guud ahaan jaaliyadda soomaalida maxaad ku dhihilaa
runtii dadkeena soomaaliyeed runtii ma ahan dad markii la fiiriyo qofku ilaa uu soo dhaca ma ahaane qof caafimaadkiisa daryeelo in laga hadlo badanaa waa dhacdaa oo dadku ka hadlaan laakiin sidii dadkan aan noolnahay ama bulshadaha ummadaha kale islama socdaan dadku qofku ilaa uu soo dhaca ma ahaane dhakhtarina u tago sanad walba lix bilood walba oo check-in isku sameeyo oo sokortiisa fiiriyo dhiigkarkiisa fiiriyo meesha ay xaaladiisa caafimaad maraysa fiiriyo way aad u yartay waxaana fiican qofku intuusan xaalad wax laga hortagi karaa jiro sheygu markuu cusub yahay waa laga hortagi karaa waa la daaweyn karaa laakiin waxaa jiro sheygu markuu xad aan laga qaban karin uu gaaro lagama hortagi karo daawana waxba kama tiraysa marka waxaan kula talin lahaa dadka dhammaan soomaalideed walaalaheen ah in aan at least haddaa qofka duusa lix bilood martagi karin sanadkii inuu general check-in isku sameeyo caafimaadkiisa la socdo dhakhtarkiisa ee la socda ama marka qaar waxaa dhacayso dadkii markii rekoodkooda la baaro inaan waxba laga helin qofkan marka sidaas darteed in uu qofku iskula socdo xaaladiisa isaga ugu wanaagsan tahay waana shay muhiim ah qofku nafsadiisa inuu ilaaliyo diinteena iyo caafimaadkiisa intaba u fiicantahay
fayse maxaa ku tarla
yeed markasta waxaa soo cumar sheegayba in GP-gaaga aad tagtid oo haddaa wax isku aragtid oo aad isbaadid also haddii maadaama flugan jiro in qofku immune systemkiisa uu haduu rabo inuu si fiican u difaaco inuu vitaminada qaato and exercise inuu orod sameeyo whatever uu karo guriga xitaa dhexdiisa I know huu in maadaama dumar aanu ka mid ah hooyooyin aan nahay in guriga dhexdiisa exercise xitaa intaad iska shidatid TV-ga iska samayn kartaa waxaad awoodi kartid cunto fiican inaa cunno inaan is ilaalino basically oo vitaminska qaadano and vitaminskuna waa muhiim weeyaan that's immune system fiican haddaa haysatid hargabku si xun kuma ridayo
qofku markuu hargabka ku dhaco waxaa fiican inuu iman difaaca jirkiisa uu xoojiyo wuxuu ku xooji karaa biyo badan inuu cabo biyo aad u fara badan oo qandaca inuu cabo cunto kulkul cabo wax aad u kulkul inuu cabo inuu qofkii uu nasto uu dadka dhexgelin oo guriga uu joogo taas waxay ay saacidaysaa in difaaca jirkiisa si fiican u shaqeeyo oo cudurka la dagaalamo si fududna uu hargabka ugu baxo marka sidaas darteed waxaan kula talin lahaa dadka markii hergabku ku dhaco ama corona uu ku dhaco inaan dadka la dhexgelin guriga la joogo difaaca jirkana wax xoojinaya lagu dadaalo cuntada mar walbana in qofka vitamin D giisa la socdo waayo immune systemka difaaca kuwad waa vitamin D vitamin D gaad haduu yar yahay wax walba cudur ah isagoo soo hoostaga soo horgala soo hoosgalaya siiba cudurada ku dhaco upper respiratory infectionka oo hergeebka number one ka mid yahay
kaasi wuxuu ahaa Dr. Umar Salaad horeyna waxaad codkeeda maqlayseen kalkaaliso Faysa Mahad
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka SBS Somali.